dream is peace. My dream is oneness, unity. I believe in a unified nation, a one nation, a loving nation. My dream is love, my dream is peace. My dream is oneness, unity. I believe in a unified nation, a one nation, a loving nation.
Imejengwa na muungano ya maombi, kila dini, lugha, rangi za ngozi, kitu mpya siwa mbili. Tuitajiana sitafadhali mimi nawe. Leta nleta idea yangu ziwe solid mawe. Foundation ili create liberation 63 history. Tuwe aje forgetful. High time ya kuenjoy country. God am a bless, fine weather tunaweza share na smile. Exchange hizi culture, ni privilege smile. Nimeishi naunganishwa na uniform shule. Rules na pano kila msee ni same tu hapa kule. Spiritually linked ka prisoners, I'm a soldier war. Prayer ni same yo, God ni same. Juju if education is a letter. Innocent as it seems, nikio mtoizi kwa ijua hii division ya kabila. Equality li lead daily bila kulala. Wala walilete watu likuwa mafala. Games imekuwa represented kila republic. Wimbo wa taifa, yote ina go silent ni public. Na exercise democratic right, ni vote leader. Si politician tu, hajale geto kila tu pitia. Hope to appreciate kupale ni important kaa yako. Say yangu, heshima idumu au sio ndugu yangu. Na try approach ya kila zone maybe. Ni reach out info kila youth lately. Si simple me na try to checky. Na jitolea msipote but situation deadly. Blood moja kala moja itadivide waje. Itagawikaje kwa blood banks hospitali. Tutambwe kabilako tipa kutuenda mbali. Najua Kenya moja mi Ukenya ni umoja mudhi. Hizo chama zenu mia pantambua hi. Black, red and green, white no power please. K-E-N-Y-A
My dream is love, my dream is peace. My dream is oneness and unity. I believe in a unified nation, a one nation, a loving nation. My dream is love, my dream is peace. My dream is oneness and unity. I believe in a unified nation, a one nation, a loving nation.
Tuwepesi wa kutathmini mwelekeo. Tukifight ethnicity, negativity si testify. Positivity afford, smile ya love. Peace inapopind kwa heart ya nation. Stretch hand, unity ni nguvu. Inscripted uzalendo kwa heart. My motherland, milk oneness. All I see, Lord's face in all tribes. Spirit image ya leadership. Mundo msingi, sera safi, liberty pledge. Kuhold candle ya peace. Flame, hatred, hate kutrade kwa speech. Mweshimiwa, my and hiyo ni miyako daifu. Forgiving republic, dua moja. Unified nation, hamna wakimbizi. Haki wengao, tunapokimbiza misuli kujenga taifa. Richness ni peace, love and unity. Kujua jambi la democracy. Demonstrate spirit ya kujivunia Mkenya. Mi, ha, overcome, tawa nyiko. Mtaa niko, split vidole mbili juu. Peace, loyalty movement. Harambee, spearhead. Hope kwa vitu kuu, pendo kote. Vision sasa. I belong to Kenya, my identity for life. Red, black and green, white, naitambua.
Tunataka amani.